Sheesh.
No. Hey, bam and pump this again.
What are these African girls on?
Hey, na fumbu ambo ni fumbe. Lame macho na nidanganya. Ama ni melewa pombe. Mano napende sa kinyama. Hapa natoka na wewe. Na kama mbae we lawama. Cause I want you for myself. Usinikatae mama so sawa. Baby the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Baby the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Zaidi yako we. Saki mwingine zaidi yako we. Minaona wengi ila we. We. Saki mwingine zaidi yako we. We. Zaidi yako we.
Zaidi yako we.
Pandisha mizuka twen. Na do the go-go.
Go-go.
Do the go-go wine.
Go-go.
Sisi majo majo.
Jojo.
Sisi majo majo.
Jojo.
Na do the go-go.
Go-go.
Do the go-go wine.
Go-go.
Sisi majo majo.
Jojo.
Sisi majo majo.
Jojo.
Yeah. Baby, the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Baby the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Zaidi yako we. Saki mwingine zaidi yako we. Minaona wengi ila we. We. Saki mwingine zaidi yako we. Zaidi yako we,
zaidi yako we, we.
Oh, oh, we, we.
Zaidi yako we,
zaidi yako we, we. Oh, oh, we, we.
Zaidi yako we,
zaidi yako we, we. Oh, oh, we, we.
Zaidi yako we,
zaidi yako we, we.
Zaidi yako
we, we.
Zaidi yako we, we.
Katade, katademba, fire, katade.